Bounty. Head a calendar.
Said louder.
Music promotion. B-O-P-E.
Hey, boy. Po-po-po. Weshana, weshana, limpo-po. Po-po-po. Give it to Balea, limpo-po. Po-po-po. Weshana, weshana, limpo-po. Po-po-po. Give it to Balea, limpo-po. Here we go.
Yatuku. Wisaku. Tumona waishiba kushana. Wanuku. Na umbiuku. Wisaku moshala, limpo-po.
Six. Set up the table and fix up the jinx. DJ MS, Tiponya mo mix. I love my drink na vi ice no mixer. Order the food upanga pochi pizza. Saka ikule faka pochi visa. Ni feki kupia monga manze mugiza. Break off your bag girl, wanna catch up. I like the way you balance it up. She got the moves kazi banchito. Muma use kakwani samu danso.
Natuku, mwisaku. Tumona waishiba kushana. Wanuku, na umbiuku. Mwisaku moshala lip.
Weshala, weshala, limpopo. Popopo, give it to Balea, limpopo. Popopo, weshala, weshala, limpopo. Popopo, give it to Balea, limpopo. Here we go.
Natuku, mwisaku, tumona waishiba kushana. Wanuku, na umbiuku, mwisaku moshala, limpopo.
Katwambe kwa pile 14 uwashala li 14 kuse kulifyalo kulina wakini waleso wela mama mapini oke boy wai wala shalila lekunu mekuwa papila na tomba na luenda pashila waikila popopo nata upwete swat konkoko kipin popopo washala washala limpopo popopo giveta balea limpopo Shala washala limpopo. Popopo. Nivesta balea limpopo. Here we go.
Natuku, mwisaku. Tumona waishiba kushana. Wanuku, na umbiuku. Mwisaku moshala limpopo.